finna do? Goddess. Genie X double six.
Oh baby girl, me no bend on a board dance. Oh baby girl, tough right to give out. Nothing large, Nikki ku on a nothing large. Nothing large, una hissing nothing large. Nothing large, Nikki ku touching nothing large. Nothing large, una hissing nothing large. I be a tiny fear one life. Feel on a roll like a funny. I'm here on a nifanya kuwa lazy. Natamani kuwa na wetu densi. If you don't go gani uliumbo Nesu siyo tongo wa shamba Pile uko line line. Natamani ni kukunyo kama wine wine. Oh baby girl, me napenda unavo dance. Oh baby girl, tafu right to kiwa hot. Nothing large, niki kuona nothing large. Nothing large, una hisi nothing large. Nothing large, niki kutachi nothing large.
Yeah, got it.
Nothing large, una hisi nothing large.
Yeah, anapenda navo wine navo katika. Navo cheza na kiuno kama musica. Nikienda nje ndani anabambika. Na nikisha mfikisha anamwagika. Yeah, brubem bem bem. Apa unapata vitu kem kem kem. Utawasa how how them them them. The way I give you love ain't no same same same. Oh na na na.
Oh baby girl, mi napenda unavo dance.
Najua unapenda baba.
Oh baby girl, tafu right to kiwa hot.
Una enjoy yeah.
Nothing large, niki kuona nothing large.
Haki yako baba.
Nothing large, una hisi nothing large.
Enjoy, enjoy.
Nothing large, niki kutachi nothing large. Nothing large, una hisi nothing large. Oh baby girl, unapenda unavo dance.
Najua unapenda baba.
Oh baby girl, tafu right to kiwa hot.
Una enjoy yeah.
Nothing large, niki kuona nothing large.
Haki yako baba.
Nothing large, una hisi nothing large.
Enjoy, enjoy.
Nothing large, niki kutachi nothing large. Nothing large, una hisi nothing large.
Music stuff for Mazasem.